Mumisa yemu katikiro cha hospital Mayigano kudde ensonga ezenkizo omukaaga ezalabikidde mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri.
Ensonga ekusooka ng'ekwata ku bakuuma ddembe n'abakubiriza obutatyoboola ddembe lya buntu mu biseera bino bye tulimu. Ensonga ey'okubiri yakubiriza akakiiko k'ebyokulonda omulimo gwako kagukole mu bwesimbu kaleme kwogera bwogezi ku bikyamu naye katubuulire ekisaana okukolebwa. Ekyokusatu, Kabaka atukubiriza okulonda n'obwegendereza kubanga waliyo n'abayiwayiwa ensimbi nyingi omutanda yeeraliikirira nti zijja kuwongera obuli bw'enguzi. Ekyokuna, tutereke mmere tutereke ku mmere kubanga enjala bw'ebeerawo etabangula eggwanga. Ekyokutaano, yatukubiriza okuyiga okufukirira ebirime. Ate n'ensonga ey'omukaaga, Ssaabasajja yasabye abakuumaddembe bakwate abo abasaddaako abaana.